You mean the world to me. Please give me one more chance to prove my love to you. I love you, I love you.
Don't call me.
Oh no.
Baby, don't call me.
Tolanga CD ROM na eche manyi chino nange sichiribu womu banja bagendo kaulira maziga gabaitemu mukwano obompulira sabonzi liremu kwe yali pulani esa ina backup nemu abagamba itu end in tears we bafunyemu saba chisonyu wo nawe nasobyamu bambi amasimu gange toga fula bize gadebu ne text ku WhatsApp bambi zitunulemu buli webuzi bo mutima gwange tekumbamu mbamba nyeri yomu yayo mulala kutudemu ndaina wakututa wali mukuza nyamu.
Don't call me.
Oh no.
Baby, don't call me.
Umutima gwange gunafuye.
Don't call me. Baby, don't call me.
Amaziga gakulukuta.
Don't call me.
Baby, no.
Baby, don't call me.
Chabisola.
Don't call me.
Munsi mulimu abantu bilioni musanvu na era teri yalinga gwe. You are so special. Nkwagala kuva ku ntobo y'omutima gwange nga ddaluwa chankala nyobongo bwange kati buli kiro tunula ku kitanda kyange nesaba Katonda ne mugamba ekitange buno obulumi bugenda komadye wange naye taddamu mpulira nze nandi stressed nzijukira bu text we twerezanga every night nzijukira love etamanyi ya Romeo na Juliet phone calls nga ngamba hello Mr. Right funa memories za kasikando yagendera kati agamba simalako nga nakola nebyo sisobola myaka etano tukizimba mu second asibula sicheba komutima kubera kutukirira social media teyamba balonza ndi munafu babera bansekerera ndi musajja nino mbigumira.
Don't call me.
Oh no.
Baby, don't call me.
Umutima gwange gunafuye.
Don't call me. Baby, don't call me.
Amaziga gakulukuta.
Don't call me.
Baby, no.
Baby, don't call me.
Chabisobola.
Don't call me.
Kwake kunafuye. Baby no. Chabisobola. Oh.